This is the African Music Mix on the Voice of America.
It's a win. Nietzsche.
And less than half the calories. The African Music Mix on the Voice of America.
When my zamin, wopum komboti. When my zamin, wopum komboti. When my zamin, wopum komboti. When my zamin, wopum komboti.
Thank you.
Searching for the songs that will soothe your soul? Look no further than the African Music Mix on The Voice of America.
Listen to the sounds of the continent, where it all got started, on the Africa Music Mix on The Voice of America.
c'est Rome anti-colonial.
Africa, rise up with new
want to hear, chances are you will, on the African Music Mix on The Voice of America.
Jotanipenda mini sipongara, jotanipenda mini kiwafukara, jotanipenda, au jotaniponda. Jotanipenda mini sipokuwa star, siku nimechacha mini mekosa chapa, jotanipenda, au jotaniponda.
Haupigi tena track redioni, hata kwenye TV haunioni, na jina haliendi chini, najua unashangaa hata misijui kwa nini. Ha, nyonge nipenda kani singe kwa star, kwa sababu sio handsome wanasema ungekata. Ha, mini msanii na ndio maisha nayoishi, sometimes sina kitu lakini nakuambishi, nikipita manukato wengine wanaita marashi. Sio ya Pemba bali ni harufi ya Gucci, kila kitu ni original na ngara kuliko tochi. Kwenu mini mbaka ndani sebleni, cheni kubwa shingoni, na hereni huku na huku masikioni. Na nashanga mamako haniti tena muhuni, na sikia litua chozi nilipo ingiliwa na gani. Jonge nipenda ninge lostiniwe fukara, aunge niona sidi ili nasifai kwa biashara. Ha, mindo sugu hautapata mwana bora, asikuambie mtu kitu, mabitozi na matumi kwa ratuwa na kitu. Kiwese geji kuchini, dumana vyo chini, unastaini kilicho bora, ni lazima uwe makini. Sema ni kuite nani au kwini kama Dorini, niambie utanipenda kani sipo kwa sa, na kama siku ntalosi na nikikosa chapa. Talk to me.
Jotanipenda mini sipongara, jotanipenda mini kiwafukara, jotanipenda, au jotanipunda. Jotanipenda mini sipokuwa star, siku nimechacha mini mekosa chapa, jotanipenda, au jotanipunda.
Bado nina mashaka kila kunapokucha, hawa nilionao ipo siku wataniacha. Wametulia, wameficha makucha, nje ni binadamu kumbe ndani ni ndondocha. Wananichora kila ninachofanya, nikiwa nao pembeni wananisonya. Si wasichana, si wavulana, watoto kwa wazee, mazee kwa vijana. Niko na kila siku bega kwa bega, hata lafudhi yangu baadhi wameshaiga. Kila sentence mwisho ni kweka ga, mfano alikula nasema alikula. Hata siku za kazi sisi ulabu, sisi ni watu, hatupendi tabu. Rafiki zangu kwangu ni ndugu zangu, domana na shana kila kilicho changu. Lakini je, tutakuwa pamoja siku maiti, nikianguka moja pamoja, mtani hug au mtani tus, na kuniona moyo ni mwenu sina nafasi. Je, mtani paishima kama zamani, kipindi hicho mina ngara jukwani. Mapomata je, mtakwenda hewani, japo kunisabai au ndio bye bye.
Jotanipenda mini sipo ngara, jotanipenda mini kiwafukara, jotanipenda mini sipokuwa star, siku nimechacha mini mekosa chapa, jotanipenda, au jotanipunda. Leo, 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 nataka majibu kwako na ukweli wako. Leo, 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 nataka majibu kwako na ukweli wako. Lady, jotanipenda mini sipongara, jotanipenda mini kiwafukara, jotanipenda, au jotanipunda. Jotanipenda mini sipokuwa star, siku nimechacha mini mekosa chapa, jotanipenda, au jotanipunda.
What does Africa sound like? Find out on the African Music Mix on The Voice of America.
Mon amour, mon destin qui Tonton ma colline. Vino. Docteur Yérimon. Ben Mala Adjamena. Tous les rassemblements show. Yatoufa, attention à la Porsche.
Baba Minga kwe mi moke yo kope Bongwa sigi bi ukozo chazo kwe Yeso kwa kesenge baba Yeso miye prezonsi monada Nganga tene
Simbiade Arsène Kiringa Alphonse, Tantine Germaine Keita, la malienne. Gobo Jean-Béni. Néné Tchakou. Ah, petit à confiance. Etio Mobile. Escale des routiers. Ah, Jean-Paul Maradas. Baguette et Jean-Francis, au Pécadouce.
Julien Poucault, à Grenoble.
If you are looking for tunes, you've come to the right place. The African Music Mix on VOA.
Celui qui fait quelque chose a contre lui.
Ceux qui font la même chose, ceux qui font le contraire, et la grande majorité des gens qui ne font rien,
absolument rien.
Ennemi na yo salaka elokote, anima euphoria.
Et on vous reconnaîtra des talents.
African Music Mix.
The African Music Mix, where genius meets rhythm, on the Voice of America.
From Cape Town to Cairo, Dakar to Djibouti, and all points in between on the African Music Mix on the Voice of America.
Thank you.
tuned to the heartbeat of Africa, the African music mix on The Voice of America.
Show.
Bangolo, 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 Bangolo,